TBMM. You know what I'm saying? Kiuno dondora bakora kama katuni wa kuchora nyuma vingora. Natamania nite friendi ila kana mambo mengi. Video vixen top in town ni mvwe biki. Nataka ni mjue jina
Aisho,
kisha ni mwalike dina
Aisho,
ni mfate ni mpesifa
Aisho,
jinsi amekamilika mama
Aisho.
I like the way you are,
ah, you are, you are.
Baby I'm in love,
the way you are, you are.
I like the way you are,
ah, you are, oh, you are.
Baby I'm hatua kama anachora nyoka, anavyojulikana kana nyota. Hapagawi chambi, udambi udambi. Nasikia adangi kwa wenye vitambi. Mina koma style mbaka nataka ni mjue jina
Aisho,
kisha ni mwalike dina
Aisho,
nifate ni mpisifa
Aisho,
jinsi amekamilika mama
Aisho.
I like the way you are,
ah, you are, you are.
Baby I'm in love,
the way you are, you are.
I like the way you are,
ah, you are,
ooh, you baby are.
Baby I'm in love,
the way you are,
ah, you are.
I like the way. Kichwa kada Zanzibar na unanga mamiga, mtakuwa kichwa kinoga mikidaga, unanjua utanumiza moyo.